It's DJ Drex Africa.
Action!
DJ Yo-Yo on the beat.
Yeah.
For the ladies. Yeah.
My girl want my big, big figure. She me young, I'm a nigga. Bende la pa foot. Bende kamo sana vila kia la si foot. Let's go, keep it up, on each chapazi. Yo dance, osa leka, ni la kazi. Kuno kumwa kwela, ni risky media. Makela wana shit, ya they got no fear. Uyo yeka yeka, so press so clear. Osa yop, vendela munia. If you want, grab some beer. Audience, ni pam pam milo. Makela wama big, big figure. Jie tepi yang wama nigga. Vendela pa fuk, vende kamo sana vina kia lesi put.
Okay, that's my type, ngamati yako pa keyboard. Beauty na mbuyo iwe vonsa vili loaded. Wauvina soni, shikuli ya kutuma. Kwapia, bati iyo pete itutuma. Let's go chill for tonight, aye. Unanyama soni leti la tubra, aye. Ukupati kwa tilili, kulima bigi siki mama. Plazi piti ilwele ya ubocha inama. Okay, mbuyo ulinayo iwe jokasi. Kwila bansi ufulame uvini chapazi. But please, chepe sako ninga funte nebeba. Toplazi ya kwana ninga leke nebeba. Chap,
magelo wa ma big big figure. GTP young mama nigga. Bende la pa fuk. Bende kamo sana vina kia lesi put. Ni chapazi. Iyo jansi ni chapazi. Osa leka ni chapazi.
You are my translator. I wanna give you love, I wanna feel better.
Girl,
I wanna touch you and hold you.
Hold you.
Love you, my baby, never leave you. Ay. Before you, I believe you.
Yeah.
I see your beauty, I go die for you. Look at my heart. You are the girl on me, I love a danda. Me a the easy guy, me send me a smart. Me chant, who the gift girl. Me a the gift, a gift girl.
Be my baby.
Sana vina kia lesi put. Ni chapazi. Iyo jansi ni chapazi. Osa leka ni chapazi. Ni chapazi. Ni chapazi. Iyo jansi ni chapazi. Pendeka musana vina kia lesi chapazi. Ni chapazi.
Africa.